Minisita akola ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo John Kataha Museveni asabye wabeerewo okussaawo enteekateeka eyeesigamiziddwa kunoonyereza enaasobola okunnyonnyola eky'okukendeera ku muwendo ogw'abaana abalenzi abafundikira olusoma oluli ku mutendera ogwa primary bw'ogeraageranya n'abaana abawala. Okusinziira ku kitongole ky'ebigezo ekya UNEB, abaana abalenzi 38,949,479 n'obutundu 6 be baawandiisibwa omwaka ogw'eri 2025 okutuula ebigezo eby'ekyomusanvu ebyakamalirizo bw'ogeraageranya ku muwendo ogw'abaana 208,823,249 42,100 abaana abawala. Ekyoleka nti wabaddewo abaana abawala bangiko okusinga abawala abafundikidde olusoma olwa kibiina ekyomusanvu. Nkyala Museveni ategeeza nti kino kize kyongera okubeerawo emyaka egijje zitambula, n'agamba nti waliwo obwetaavu okugonjola ekizibu kino. Abadde mufulumya ebigezo by'abaana abatuula ekyomusanvu omwaka oguwedde wali ku mahago pulezidenti agasangibwa Nakasero. Nkyala Museveni era yennyamidde olw'abamu ku baddukanya amasomero n'abaddukanya ebigezo okwongera okukolesa empisa ensiwufu mu kiseera ekyokukola ebigezo ku mitendera egy'enjawulo.